nemeze kuri mama mugira icyo mukora ntakomeze taka byeri muri club taka dance muri lounge like a this like a that hariko ni danje meruka byeri hari zikonje meruka imiriro hanze hakonje meruka pati bucya hari konje vendredi soir abenshi bagasonje Mbuye za scratches aba DJ Mbuye volume nyinshi bwije Mbuye kwinjiriye chillax Nigize the band ijaka nyibwira holax Humbuye life out of Kigali Humbuye kwicha hangover nindi pedi
Get it, what it called?